tunavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga kila leo mnavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao.
Mina shusha staki mashisha kila kiwanja umejikwa ujajikwa inuka tembea kosti gharama jipange kuzima data tunatia tunatia nanga kila hatua
eti vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe.
Mana nanita mwenye busara, ishara zangu zote zinakwenda kwenye kupata. Kisha pata, tutakula bata
from the back room chata.
Kila leo mnavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga. Kila leo mnavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia.
Na wale ujue thamani yako tuishi kuandika tunaogopa tulikotoka vicheche ngonjera hadithi za kila siku mwenye ujuzi anajiweza kishika na kwenda mbele
muulize kijazi hasi na hasi ni wasi wasi ndio maana hakisha hasi tunampeleka kwa wahasi
bila kasi kasi yangu zaidi ya farasi kidoge kimoja usiku na mchana kinaleta tabu
wape wosia madogo wa leo wanataka tabu sababu za kuja kwetu ni kuwapa mikakati sasa libapa hiyo ukiweza limwage limwagilie sasa libapa hiyo ukiweza limwage limwagilie
eti vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe vimbaye vimbaye oya vimba mwenyewe.
Kila leo mnavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga. Kila leo mnavyoruka ukuta ukuta binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga eti wao wakisha zembea wao binatia nanga.